Patrin Monzutalama, Abao, Kafaon, Motuman, Ajeta Fidalam Milena Gara Tra Watajru, Abu Abaja Churan, Tibana Itsabasanijru, Patrin Murmitota Kane, Motuman, Warana Egalit Aburan, Amule Meshawarana hit Atanis of Chuan Wujin, Marechu Rakko Umam Hiku Abaja and Isamatamatat Kenan, Imakanarat, Yadagamo Motu Margachuf, Tafingon in Mulkofne, Nakur Malkatu Gavasi.
Partin Kongresi Federalisti Oromo Kafaun, Ibsa Ijanno Ingadda, Madadre, Naginya Lemile, Eksisudat Tabun, Agasistuk Fatis and Chati, Jalatibasin, Nano Romea de Valatin, Anno Libro Keset, Umnosin Nagegum Samotuma, Fidatos Libro, Bati Evilak and a Kesan, a Motanagat Ibelama, Turbatini said that Jason Irujatum Big Sejra, Dratan Kafao, Professor Narara Gudina, Wentosni Ijo Ibsicher at the Eraman, Lamajatuna Kastisu.
Topopani Romea Gudda. To go to money, Lola Harasak, Savakenia, by Emidaja, Nevaskara, Karada, Vardakana, Karajer Bukana, Terbe, Wala Gagama, Dova Yeti, Lola Hana, Lola Gade, Savasimo, Savani, Managun, Elvoke, Fidi, Rani Hara for Paikun, Kavania Manchasun, what did I in Balama, Kun Savakenia Kupa to the Majira, the Devine, Ava, Gara, Walikan, Tibera, is a hero. Motuman di jetu buat di majira, nami tekad di sana jitu kena keramu tu masa tau kara kita sama orang baru pura tau kerana mara di pala mati sedih temati kami lulu tu kanu gay kanu lulu gay ni masa na jalan balba tau di majira, lama fabo ini tu tu kani kara bante kunisimo ini kara gondor kaya do toko toko ti asi disitu buat suara beti double. Mira wanta kasi kun monnun pisunun ne dubi kara dubi senyi ka de matre mon kara man ke situ da wala mi odu fe de yukun guba chundan de si motu man aman ke fi siyasa gargar basu da tabu dan wanta ko faje ni simmo ka ko bana wu da da sa je kara na man guba tiye sat
ka fauna je ta na motu na gar trawota mi jeda mi akawi ta kamar kane fati ilaji ce professor mararan wan jiran kabu
ormiya maratti bari ci sai sa tamna bi sai si kenya na madu Muga Basa, Namaida Muga Basa, Timidia, Walla Dugadu, the Tudamani, Timmy, if I left the committee, you want to see Fulano Museum of Nava.
Mutuman, you got Makanatanga Matunta in Kabu. Imakanata David Akinamu, Gamakinian, Yalita Sadra, Atomale, Nano Romeo, Budin, Solid Aki Setti, Halila, Yarana Malayiti, Rawat and Mijet and Kalilalin, Ministry of Jadala Communication, Doctor Legasatulu, Kalisa Sagalami Kata Community, Mutuman, Bufatora. Nasionalisi, bahkan hidup terus nasional gamanitte terkampi furat hajarajat aniturun. Gamograatin terbandar bekas adil semua orang mawau. Ibsa kawiul fakat ukur wasiratin. Itikaf taman sab kunanti fakta. Obbolami gamet cuakas jero.
Jiramat usah jadame wali wal kabate. Gole romia ada dat esetti. Goli humudan sernekun of masan. Lemilena ga bakada dati. Lubundar baratre. Jarmialen duda fihenuma romuma. Kaban hedunis gagama fi ulso ummaticha kantani mo abbotin gadafi akkasmas hawanille bakadda dat daiman dabalate jechuda balawon kanaf saat lamada turan mati idam tota akkasmas chaasa daba kenya sadarka sadarkan jiru irrati kulkulle fachudan umati kakkate kan hundarratti irsabab
Wan mutu maga fatajaran ratus akses ubulamin.
Wan ni dursu kabu lamilen oromia nagaf sabatina wara argachu kabu jen. Angoratuf lamilen lubun darbu hinkabu kabinyang gar muta hinkabu oromia ni modre warana ti iga ilmanchen ikamu hinkabdu.
Mutu man gurmuwan hidat total baka gara gara tesocu an rati terkamfi fatajaran tuisu wal kabate ejdenun partilimur mitota kanini malikan jerus. Gasa ni turde.
Kaso romo kena, rako romo kena, gati romo kena, gati wal kitumma kena, wan munda kena, hi kurra, botuman feder bu, awen wan hi kare, nungu sa sila ala sila se ti kabe, dargi ni tu darbe, yaage ke agawi ni tu darbe, amma mokno, dirsegina ke, kara kubati mo, romon gati kana purate, bosala jale jira, gati kana kabate, magala, akakenya, kara siasa, kapsaji wajira, hunde chala gati, Kita nak debut sudah malam ni, orang umur tak awal ni. Debut sun wamba sudah tiada cukup. Mari ani, wajib kita biar ini dapat kita jira. Enna gaabbiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akka nu beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akka inni hajjeessu argees. Dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa gad bu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goon.
Yeroo biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jira jedhanii jiru. Godinaa Lallaggaa kan keessatti akkasumas shawaa lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnooti nagee eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.